wajja donzirira nze nakucha wajja wanjuza yuza omutima nogumenya uche wakola bambi baby sakunenya kuma waliole nobusa joho kusegula kati chengu gamanti nange nakumala nafuna chi baby amfumira kachai tetuli na muchai wadensiria na vyai ibibye vya lali ya sima chichi jengi hey uwa donzirira ekisi nakucha wajja donzirira nze nakucha wajja donzirira ekisi nakucha wajja donzirira nze nakucha wajja. Never come to say that you love me again, cause I got somebody else I need. Baby, you be cutting the tomambira. My girlfriend's on your sanita. Never come to say that you love me again, cause I got somebody else I need. Baby, you be cutting the tomambira. My girlfriend's on your sanita. Never come back, never, never come back. Never come back, never, never come back. Yeah, never come back, never, never come back. Never come back, never, never come back, yeah. Don't zit it up. Eki sina kucha wadja. Don't zit it up. Nze nakucha wadja. Don't zit it up. Eki sina kucha wadja. Don't zit it up. Nze nakucha wadja. Nafuna bisobola kwewe mamaza. Busajo buko pidi ya kwe wakupaza. Na henga laira chiche choche sakola. Ebyo kule na kuwanga nze sikuweza. Mubunye kofo bunjera zine kubika. Katochunga mamu kusu nyewewe wakola. Na henga lwache mitima jafe mujimenya. Baby, ya.